J drama on the bed.
It's cause of fun.
Umenifuta machozi undanipa amani jamani kupendwa nira. Nishakuweka moyoni umenitoa simanzi. Ingia mapenzi ngumu unajua ila tutatoboa inshallah. Umelizi